njagala nsakanye nnyo ate wakati mu kukyanga endongo essanyu lyambuganye olwa mukama waffe okuva emagombe nyimbye ensenekerera era sipapisa bigambo nsobola okumatiza omukkiriza nti kyaffe kyayengedde lunaku lwa kunyanyagiza bivuga era luno olunaku lwa ttembettende berukira endala okusanyukirwa era tulina ffe tusaakanye nnyo bwe twenyumirizaamu yesu kristo omunonozi w'ensi tuniya yayunguuma nnyo ng'omuyinza oyakkirira emagombe bambi yayaayaana nnyo bwe yakuba ennyo n'okusambwasambwa nga tewali ataakirizaako so teyalangwa nsonga n'emu abakafi babatize tuyimbe nga tusaakanyisa waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe aye wuyo ayambadde obutafa okuva emagombe ddala mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe ate kitalo nnyo laba bakafiirwe bafutubadde okwo kulimba bulimbi era akobakaaba takyanja bujanja kisalo nnyo laba bakafiirirwe bafutubadde ebyo bye bafutubadde babifutubala tatatata kisalo nnyo laba bakafiirirwe beefutubaza balekeggwe ne beefutubaza ffe sitwakalaba beefutubaza wamma ffe twimbe nga tusaakanyisa waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe amuduulira nnyo we bamala okumukuba enninga mu ngalo ku musaalaba gwe nti mukama kitaawa gukutaaseeko kwali kutyoba olwa nnyo kumussa mugabbi gakondo wakati kabaka oyo omulambirira yesu kristo omununuzi w'ensi baamulumya nnyo okumuzingirako omuke gw'amaffa kono okumuleka obukunya ebyambalo bya ntinga bigabaniddwa ne bamuboggolera n'amalusu ne bagamuwandulira baali bagwagwa bugwagwa ebyo byonna okubikola omulangira omulamba bonna ne bagumusalira akalo okugwali musango nnabaki omuntu okugamba obugambi kigundi ekitango omuvunaana otya bakitaano nga kiri mu lulimi lwe yekyeyogerera nga so omukoolo ogwakomererayo ekifuunulwa ntyayi kitange katonda w'ensi omulimu gwe wantuma guwedde taata oneka mu gwamu yaziikwa n'amalaalo geene gassibwako guyinja obusito kyokka maliya madalena okukesayo wo nga yazuukiziddwa yasangayo malayika eyo gye yaziikwa ewala mu magombe eyamuwa n'amawulire ago tigendo bagambe gye yazuukiziddwa yennyimba entya nze pawulo omuyimbi n'agamba ntya kino kya mukisa nnyo era buli mubatiza asaana ajaganye o ttembettembe lunaku lwa ttembettembe ngenda okutema omu sikawe na ufuna na yambara mangu Mwenye nyomu lienyo muimbenga msaka nza wakulu Era mwatu lenta masukira lunakuru alitembe tembe Chino chimbe natusaka nza wakulu Nchi mirembe mirembe mukama wako kupe magombe Aie uyu ayambato utafero kupe magombe Dala mirembe mirembe mukama wako kupe magombe Ate kitaru nyo la baba kafiri atewe wafutupate Oko kulimba bulimbi erako wakavira kajanja bujanja Kare kitaru nyo La baba kafiri weba futupate Ebyo biba futupate Babi futupala cha 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 Mochitaru nyo La baba kafiri ate weba futupate Bareke kwenye be futupaza Fesitwa kalaba be futupaza Mamma futu imbe Ngatusaka nisawa